Kura mai tātou ko ēnei ngā taipitopito kōrero o te wāhi mea tautoko e wātea e te māngai pāho. Ko ngā kōrero e whai ake nei, ko ngā take o te taitoke rau. He hui ngā toi a he Art Festival e tuanaki Dalmatian Hall kaitaia a te 27, 28 me te 29 o ngā rā o Oketopa mo te roanga atu o Awara. Ai tuana te hui ātou mo te runanga o Ngāti Whātua me te tōpū ika o Ngāti Whātua a ki Wellsford District Community Centre. Kia tua te 28 o ngā rā o Oketopa a te te kaukraka i te ata. Ko ngā kaiwhakahaere ko te runanga o Ngāti Whātua. Whakapātū ki tēnei nama wā, kore iwa, pātori waru, rua waru, pitu, kore. Tawa nama wā anō, kore iwa, pātori waru, rua waru, pitu, kore. Ahe auction e whakahaere hi ana e Mangonui Lions Club, ka hore he reserve e ngā mea katoa, a ka timata a te kaukraka, a ka tū ki Walters Way, Coopers Beach. A te 28 o ngā rā o Oketopa. A ka tae koutou te mā tirotiro, a te iwa kraka ka timata ngā piti a te kaukraka. Ko te Shedlers te kai whakahaere. A whakapātu ki a i tēnei nama wā, kore iwa pākore ono, tahi rua toru rua. Tawa nama wā anō, kore iwa pākore ono, tahi rua toru rua. E tuana te hui ātou mo te pāparore marae, ki te pāparore marae a te 29 o ngā rau o ke topa, ka timata a te te kaukraka. Tēnā whakapātu ki te marae, ki tēnei nama wā. Pākore waru, kore rua, pitu tahi. Tawa nama wā anō, pākore waru, kore rua, pitu tahi. A kā te akira ko ea ngā kohinga pānui o te wā, atu i te hiku o te ika ko hau tēnei koruku wai ala, mauri ora.